Yeah.
Yoga on the bed.
Nitaleta wizi uongo siwezi, arobaini umesha kamata basina mwendo wa taratibu kama jongo. Oh baby, unankosha sina zaidi la kusema. Na kama kunipenda uzidishe, zidishe, na tulivyo wabadi tuwatishe, tishe. Milaza kwenu nifuatishe, fuati, fuatishe. Uchumba unoge mkwalalishe, nishe. Kwa kulwa na doto, ningekuchagua wema.